Bayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen Fulfulde Aljumare Sapo di Leur Out, Jana Yamle Japirima Silima Sapo in der Maison de la Presse, Bamako, Jutunono, O Kabaruji, Yumar Wigano. Cogu kuɗɗen gonditi irno gouvernement hollitiɗi waran joƴinde fedde hande ƴewtare no cogguji ɗin gori le lumoji ɗi. Ko nayri bangal tunnel ɗe no gondi yuppirede no iɗon tori sanne yimɓe le wonɓe le gallure Bamako nde. Wattu joni min jiltini micro jame ɗi min nayriki bangal ceede so tawama arande ni yoɗon kaalis ko yimɓe ñamanno wattu joni hewɓe ana newtiro ɗon ko nayri bangal timgal ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo betandi ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Yewtaade yalla hono usuruuji ɗi kaani yoppireede le leydi meɗen ndi coggu duñerɗe duɗɗum jippine kuɗɗe ndemeteeɗe le leydi meɗen ndi fati jaltinee ɗi wono anniyaaji ɗi laamu annii ɓamde wattu joni o keeña wakkande ministre ŋa ɓen jiiduno e jaagotooɓe wonɓe ley nokko o ɓe mbiduɓe ngaran joƴinde fedde hannde ƴewtaade no cogguuji ɗi wori le lumoji ɗi Mamadou Sama Sekou.
Sabiti laccugoji ñamdu jogaji le lumoji ɗi ministre kumani ɗo jaagu wajjiminni teddingol séraji ɗi gouvernement ɓami noon e liko ƴaɓɓi keɗana Mohamed Ould Mahmoudou.
La réduction de
gouvernement o ɓami dabareji ɓuytugol capanɗe joyyi ley temedere e usuruji guureji nanneteɗe le leydi men ndi hakke tonngaji maaro ujunaji temedde tati, tonngaji sukara ujunaji temedere e nogay, nebam tonngaji ujunaji capanɗe tati. Ɗum ana ɓuyta keɓal mali faa ko yahata milliard ngaji sappo e joyyi CFA. Laamu o ami ɗi dabareji yal ɓeydugol no walda e saria ana sela daronto du no ɗi dabareji teddinirte sakkade yaltingol guureji yogaji yaade leyɗe goɗɗe fa yettade ñamriji daabaji.
Ɗiɗo seraji ɗi jaltinama gila ɓooyi e wi ministre o hokki taƴrol ɗum wiide mande muɗum yiyete fay ɓoyata.
Min pi dabareji kesi mbiɗa joddino e batu e julaɓe fa yettade 20h. Min dewri e koli timmin wiide ɓe daranoto sottude kilo sukara temedere e nogay.
So kanko ministre kumniɗo keɓe holti wiide ɗum ɗo yo saabi kulintereji kewɗi keɗɗanna Aluseni Sanu.
Le wattu tiɗalle gonɗen rafi ndenago ana woodi ɗum saabi ittugol almusaɗɗaji ko ɓuuri hewde fou ana fawi dow kabaru no ndenago heɓirte. Ɗum waɗi fa mali yimum sela ley nokkuji yogaji e leydi ndi. Ɗum laatake sababu fa keɓal mali ɓuyto fa tati ley temedere ana yaa milliard ngaji temedde tati e capanɗe joyyi woni ko mali wasata heɓude saabi mum.
Gouvernement holti wiide ko ardi e golleji makko yo cogguji ɗi garta ɗum gonno ka noon yimɓe le gonɓe ley fedde humani nde tongugol cogguji ɗi holti wiide fay ɓoyata battu mawɗo waɗete yalla dartinde oɗo kabaru o e ley wattu duminde.
Fedde sagontonde kamɓe sottoɓe bitikaji ɗi ley deɗɗe wattu joni ɓe mbi laamu tinno famano golleji ɗi gori wakkati fuunde coggu kuɗɗe ɗe ɓeyda fou kamɓe cappete tawene wona kamɓe gon caggal ɗiɗo golleji keɗɗe mo kanko noddirteɗo Harbert Maiga yo kanko laami ɗeɗo pelle ko mo sifi dow hen.
Commerçant détaillant, nous ne sommes pas au début de la chaîne, nous sommes...
Minen commerçant détaillant be min galla fi e fuddorde odo golle o bitiga ciwdi min goni mudum ko min guitike yoko be haifa commerçant en détaillant be tampinabe be torrabe siki wala kay leedi amandi an wono le embargo yidugol saria dum walda e tidalla modo sabi walda ikran ido tere di fuf matama do leedi ndi min dulla fi on don noko kan hani micitina wide kambe nannobe prodingaji di kebi faabaji laamu o wona fi commerçant de terrain ɓe nenno min mbawa fi wajjibinde julaɓɓe yaade sorude juuɗe ɓeɗo hewti noon fi wurri kay neɗɗo yitiraka sottude hunde banggal heɓde tonno kalisi mo ittuɗa.
Donc ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de l'acheter au prix que vous allez trouver.
Ɗiɗo kabaruji fuɗo mba heɓude dow bema ame ande to dow page Facebook compte Twitter Studio Tamani. Keñenɓe kollitiwde batu fuɗɗi le leydi meɗen ndi faɓe ƴewto yalla hono kabaru woyltewgol kuɗɗe kecce worri oɗo batu Oxfam kañum fuɗɗi ɗum ɓe noddiri Sicily odo ɗum verdir de l'Afrique. Ko nayri bangal kuɗɗe kecce le nokkoɓe mbile oɗo batu goto ɓe garan faabade le région ngaji sankañi e sigaso ko yata yimɓele ujunaji temedde jettom wonɓe ley ɗeɗo nokkolinoɓe kollitiri wiide fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou Ousmane Yali Bouly.
Hakke sappo e joyi rewɓe mbaylitoɓe kulle kecce urɓe kuccala Euro
Sorso Tominya ngari engal do kawrital do hunchangol hore bibe jallo landini dun woni Oxfam Bangal projet lolurdo yirwinde ledde le runde Afrique ana hakunde umnyaa chapan en jetton totatebe batoma sanagu debbo mbaylto bibe jallo holti wiide oro projet o lati sababu o yirwna sanne sifa waltingol kareje latade bulanga
am ko mi toga arande kareje de ko uratenon non leni woni ko watte fadun hebe waylite ka handen sabe jande Oxfam de min kebi famu sanne hono min baata wadde fami desoro dun fa gasa Oxfam hokki min kaake kewde hono gaz ngaji e baskili ngaji fami keba min gada golle o no moddiri
e bi kambe landin bebe fanda ngal lo kawtal balle didi yo huncane hore jogola gese e sembinde golidal hakunde ko manibe kbar mudum be yalla yirwinde kala ko heba e dido golleji di le lumoji di kedana Soumaila Sougouba o kedjado Oxfam
l'objectif
fanda o boto yo wadde fa humani be golleji mudon anondira kanye du fa gollida yalla ko be rewbe ndemata ana mbaw hebe waylite akaba ciotto on no yafiri fa du se be rewbe nanni dum le lumo keba tino mudum
le femme
ministre ko mani do hawalu gonnodo e kawrtal gal nawtude gal ndartude kambe njeyobe de do kule tiaga leedi ndi semide golle mabbe do bibe jalo nokkudo be goni yalla wadde ndewa muña e le hebgol golle sukabe
wattu jonen kala hono kabaru wattu wonde woyltirade yontere jabbinonde ko yata journaliste en chapanta ton kanye gonno wadde odo boto le majjum be mi fedde UNICEF nde waddi do imadraji fa famina on kuttiji kotto ngeno wattu wonde e woyltirade fa kebe famtare fa nde kedden Ousmane Niali Boule e Mamadou Samaseku
ne jande ana faabo yimbe heetnobe kabaruuji kany en watta koydum en e habude weltugo watti wondol aduna hande o dungo holliti e monde mukala kany heejaado fedde UNESCO le leedi Mali
so miden jogi kumpincinobe andube ko gollata andube hono dum gollirte e juude aminka janyuli di kany en do ana waawi faabaade sanne imadraaji gondudi wadeede de habo fewde wayta gol wakkati o dido bal mudum du miden jidi gollidal fuddungal hakkune amen joonugal jukkito du yahato wo
largir tiagandum jamaren holliti nafa nde jande wadane kan e jawdi ko han yedede yalla di golleji ana huncine hore lewi jamaa bene duo yalla hone ngal kortal ana heba wade ko natto sabe famtude yimben do kabaru welto ko wakkati
le balle didi di min jidi di min fami kulle faahi sabe so gonga o min ka wala fu ko andon non mi do hawal min fami sanne hono wayta gol wakkati o wordi hono dun yarta hodo han wadede fami kada dun hono jamande waawi humpincinere kumpa bangal yalla ido heba ngottude
tiagan yimbe yedobe kabaruuji kan e jantobe nannan mu en yimbe ko heewi gollobe le projet ngaji du watti ko dum en e ne jande wadane
wattu jonne le ngallure bomako de ndungo ne fuddi boyi le ngallure de do tunele de adama dun le nokkule de fu jamaare wonde le nokko o holli metti mudun sanne be bisaje fedde ozone de do ko dun wari le nokko ko wala fu ko nafi wattu jonno ko nayri bangal bantude tunele le odo nokku andabe kabar hawaluji mbi ko lati sababu mudu yo nokku mawdo do tunele de fu kan hawrner su njuppe won ko wala e nokko o fa kebe famtar kedde Mamadou Samaseku Ousmane Niali Boule
yamaya kankacce itundiji anakani wattede sanado no wayi latade sababu nyawnde himbe sini kambutobe anana lungol mudon ko yata kilometre goto ko hani wadede arande yo yaade yuppoide tundiji le dalare mairie sabi sini ayi tundiji di gereji fu anangodi yo sabe mairie be woni daraki darnde mubben tundiji di anangare ana juppe no kibira fu fa do dande goudron o yew ankay warobe tewtude kulle yogaji le tundiji di fay yeso mubben kuray edo wayi latade sababu fa nyawuji nangabe
la gasroni ko fetuni
dun do yo halaji bumu ko gobe bedade ozone mali yimbe le yogabe dun jogola tundidi ngurata e mudu ka be fufuna mimsiti e ko nuku modo yupugol tundidi wala kadana Kasim Dambeli motowo tundi
soniga samedo farde ndungu nadde tundeji di le geso yupete non ka handen gereji fu ko rema non wala be yupete joni so wana le lugge de lawngol himbe kani jukkude fa nja juppo dun gendarme andari don be nanga himbe fami mbawa gullude sabe tedal nuku tundi ndi yupete
gulire humanide wutugol nokkuji di ozone mali anditi jati rafi mudun hinade golle o no fewiri bangal jogola tundi le mali kadanna adama kone o tindinowo to gulire ozone
anti gollirinde ni handen nyamandeji amen gondi dow laamu o ana ya milliard ngaji sappo e nay sini himbe na jobaka baba gollude dun sabe men kebitida laaji fani
lam ko be meri be dulla e fi torraji de yimbe jogi be holti wide jogala tundiji di na tidi sanadi do watuji di e bi mabbe ka do titalla yusabi rafutidin gol saraji jamarende e kan edun buitugol sanne kabaru golle jee di katana sedu sumare kanko woni horajo golir rakchanam to meri commune joberre
jeejaji di kanyi en gon daraki e dande mubben le commune ngaji di ko sabbi bini dun yusabi nokkuji do tundi di juppe woni wala le commune joybo o nokku goto woni moƴinaado fa tundi yuppe ka don du golle muɗum fuɗɗay tafon dun saabe de dun tiide yaade temere jeego yaade temere jetti le lewru
yimbe le hobe na nguyto e ko tundiji yogaji e gintake yaade nokku goddo denno hakkilo mabbe seraji ko mani do kabar muɗum no teddinaka kedana amidou sisoko kanko woni horejo fedda humaninde haybugol nyamaji la febugutum
nyamam bismillah
tundiji di ana yuppe le nokku goto le commune naybo ka mairie o wanda wadde imadaraji mudon waldadu wadde do sariya nokkudo tundu yuppete wakkati goto hana lata tabed do yuppete se yuppa fu jango mudon han botte nabbe nokku goddo hande min nani holtam wiede ko wana wotroji goddo fu hana yuppude do tundi
bon anga nyamay kono
arribe meribe ki tajoral jawrande wiide gulleji nangondi wadede yalla dabrana hebene dido telaji di
wattu joni en kala hono kabaru ciede micciteden wiide woɓɓe gatta ɗum en lettumbuɗe piya woɓɓe du nawtiro ɗum ko nayri bangal gaci yoga en du timnira ɗum wattu joni ɓe mbihi ciede sa ƴeewi ɗum du no ɗum wurno ɗum wonle fina tawaji le leydi meɗen ndi ɓamde wakkande mbiyanno ampirdi mali ɓarnu jettoɓo fa yetto ɓarnu sappo e joyoɓo fur ciede kañum wonno kalisi le nokkule meɗen nde ñalawma hande hono fu ciede wuri tam ciede andaɗe jaadi jaadi ana gonde heɓede na fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou
ebi Bakary Wedrago dunke kabaru ciede ɗe ɗo ciede ɗe o woyra ɗo woni imadraji ɓiɓe adama e toyde fuf
le ciede yo hunde joguinde yonki noon ɓuurore le ndiyam ɓoccinan honno kulle keddiɗe ni wuura duuɓi kewɗi caggal muɗum honno ko watata ko heddoto ɗum woni ko latto ciede woni ko himɓe nawtorto
nde ɗo hunde latiɗe noon palsi cewɗi e liko ƴaɓɓi wokkat juni o no nawtere banggal golleji dagada en tawene kanko lugotoɗo holiti wiide ɗum ɗon no woodi gila ɓooyi keɗɗana lamin keyta kanko dunke ande keɓe
nafa ceede himɓe nawtirto ɗum wadde kalisi caggal ɗum ceede ana jogui nafa sanne le leydi meɗen ndi timoɓe ana nawtoro ɗum jogaɓe ana ñaƴira ɗum ina wawi du nawtirede yonude tewuji mayɓe mi tawi du ceede ana nawtiretno arande le leydi mali ndi waɗede kalisi yo ɗum kalisi joguinoɗo dawla sanne
ngo hakkille ɗum jogui kanko kominiɗo kabaru fina tawa e wi wodirago nafaka mo jogui ceeɗe ɗe yona fii ko faccintine
ceede seeli nawtirede waɗede kalisi nafaji goɗɗi woni ko jogui honno kalisi ni ene sawrude le safareji ɓaleɓe yogaɓe ana lotoro ɗon yalla ana bilta tiɗallaji mumen yogaji
bangi goɗɗo ɗum no dunke ɓe na mimsiti eko saabi jogola mayoji amen ɗi ɗe ɗo ɓiɓe ndiyam gotti feewi ɓoccinde e holti wiide wokkat jonno ko ɓuuri hewde chinois en ɓe moƴƴinta ɗeɗo ceeɗe yalla eɗe kewali lumoji amen ɗi
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
sikirabe nden ƴeelowɗo ne ley kere dujuto en puɗɗira nokku noddirteɗo kulli koroɓe mbihi ko yata dewle ujunere temettete capanɗe nayyi jetti kañi en kaɓɓa toon ley hitande 2022 noon ɗo kollitiri wiide ɗum won ley oɗo mairi kulli koro goto ɓe mbi sa ƴeewi ko yata mairi ngay tati kañi en gon ley heno jafoto ɓe mbihi dewle kaɓɓa toonɗe ɗum yaaha e dewle temeɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e joyyi sukaɓe jibinaɓe toon ley hitande 2022 noon ɓe mbiri ɗum yafa e sukaɓe ujunere temettato e capanɗe nayo e jettom se urude gardam faɗo seguɗo kanko gouverneur gon to yiide jagotoɓe wonɓe le oɗo nokku yoga e haalaji ɗi fu joyi kono coggu kuɗɗe ɗe cogguji muɗen gondi e ngabbude wakkande mo yiidune mabɓe nde duyama o holli metti makko sanne hono coggu kuɗɗe goɗɗantono gondi e ngabbirde le lumo sekou se uru sego en gardam fa nokku noddirta ɗo yam foyla debbo moɗo goto mo duuɓi muɗum mbarta duuɓi capanɗe joholi tawede kañum wari toon hoore muɗum le nokku moɓe noddirta commune Diallo fulanoɓe kollitiri wiide oɗo debbo moɗo wiyam ɓoggol mo haɓɓi somo warti le oɗo nokku wakkande yimɓele makko ɓe landa nde du ɓe mbiya mo selli basu fo walano e makko ko jaalano gonde waɗe do hen fa fami yo allah huɗoto so wartina won mbarɗo mo sikrab do katten bete hande do kabaruji meden dimi jooti on sanne hedaade hejo jamen dido kabaruji foro ba hebde do bema me ande to songadi www.topresstudio.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no konna der onno do e ser yewtre meden de ana wodi wassalam sido tamani onno andir onno alkamisari fu yotere meden de do sukabe yoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto toraji ngatteli fewde sukabe yotere meden de en garan filitade e mayre wattu jono ko no detta cours de vacances don ko sukabe jenginte so bami fa école uddama ko dum fuddi kay fa jotto asiga su kany e banya garebe gonde wadde ton dido imadraji le jonte kewde be garan jengine ton yalla sukabe ande mabbe an be dole de do nokkule fa kebe famtare ngare kede ko min e horam pewna mi en do hen
yewtere sukaɓe malfu
mo fulabe leelamu kay jangingol sukaɓe ɗon fuɗɗi le jonte kewɗe sukaɓe ɓe garanɓe janginirto mathématique anglais français kañi physique chimie ta wattu joni wiyama ɓe gondi tanu ton koyɗe sanne kanko funeke fofana yo directeur suudu école mahina c o waɗi noddago fewde saraɓe sukaɓe wonɓe ton ɓe
j'ai constaté que le nombre
de taiki wiri adadu sukaɓe likuyɓe na famɗi sanne ka ana fammini yusabi capanɗe nayyi le temedere e maɓɓe fof le guura pilire ɗe goni jeeyaɓe mahinaɓe na gondi faabade saraɓe mabɓe le golleji guese seeɗa e mabɓe tan goni kinniɓe kabaru jandeji ɗi ndennoma ne nder saraɓe ɓe joppo sukaɓe lokkuyɓe wardi jangude yo wattu seeɗen tanno hakke balɗe nogay ndennoɓe tinno yoppude ɓeɗo gara ɓeydoro faamu dow jandeji ɗi
pour qu'il vienne au moins enrichir leur connaissance
to siga soto litaade sukaɓe hewɓe nde waɗoyde ɗiɗo kurgaji ko ɓuuri sukaɓe temedde nayon mata ton kamɓe jangguinoɓe wonɓe tonɓe ɓe mbiɓi ɗum faaboto hono sukaɓe janggoɓe wonɓe tonɓe sanne keɗɗemo kanko noddirtel Amadou Sanogo yomo jangguino école fondamentale sigaso komo sifi do hen
nafaka ɗiɗo jandeji wattu foftere yo ɓuuri fof ɓeyrende faamu sukaɓe likuyɓe banggue goɗɗo ɗum latto sababu suka o yiya gueɗe kewɗe jande o jangguinte o ɓeyrente faamu ɗum ko heeɓa jangguinede rawane
to banya garatoɓe mbi jande nde fuɗɗan toon altinere warore nde kanko Lamine Traoré laamiɗo kap banya gara o wi ko yaata cuuɗi école sappo e joyyi kani tawede ley hen
kenñanna mi memi haala muɗum e ley batu mbine gondi landinde kabar muɗum yalla mbine keeɓa fuɗɗude ɗum no ñande aljumare ma ɗum no ɓooyi fof altinere saabi an hani jammare nde fof humpite dow landilal ɗiɗo jandeji ɗi hakke sappo e joyyi jangnirɗe kinnato ɗiɗo jandeji wattu foftere
ɗiɗo immadaraji koni fana muɗum fa ɓeyda ande sukaɓe wonɓe tonɓe yallan landino le uttingol école ko warata ko ɗo yewtere meɗen yowino dow sukaɓe nde kaddete muɗum hannden min jooti sukaɓe wonɓe nokku noddirte ɗo jafaraɓe le laamu tinenku
yewtere sukaɓe man fu wonno